zpushup.com.
Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kama mawanu, zima wamba, yes. Zonse ndaona, inene masonga, muda zirenga, dinu, ni mawanu. Dijani sichi mfera, ina moka nangola, mawanu sabwerera pachabe, Chitika inu mukala mula Mauwa no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwa no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwa no sabwerera pachabe Kutari kwa peze kanyenyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafikeko Pomwe pama imatua mu mlenga lengamo Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake, dimau chabe Zonzezo, inu dimau chabe Dijani sichi mfera ino moka nangola Mauwa no sabwerera pachabe Dijani sichi chitika ino mukala mula Mauwa no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwa no sabwerera pachabe
Zpushup.com.
Trick it, bitch.